as work. Niko calm as calm as work. Mini mtu wa accent, msupa, convo tunaweza hata. Usijaribu kusikiza mabeshte wako, how you anything about us.
Yeah.
Na kusikiza lakini, nipatie green light. Tujikate na hii bima. Katu nyuma yangu, I can be your leader. Kasi jijuya, this girl, I know I'm a freaking hustler.
Yeah.
Niko calm as work.
Yeah.
Niko calm as work. Niko calm as. Calm as work. Niko calm as work. Yeah. Niko calm as work. Sioni mbele cause of you boo. Unapenda movies, let's make a movie. Unaweza yeka hapo YouTube. On every song itabidi ni go in. Msee, koni demo wako ananiangalia nikana ataka niingie in. Hawezi believe vile this chick ako nasty. Alinishwa kitu ha mini ice creamy in. Niko calm as work. Yeah, niko calm as work. Niko calm as work. Niko calm as calm as work. Niko calm as work. Yeah, niko calm as work. Niko calm as calm as work. Na chick, ambia ex wako ache kuniangalia fala. 254 boy, always red Kenya. Naanza kuget real na awase wote. Leta malai detectors, mitch niggas. Leo hapuna kudanganya na tuko ICC wote. Niko calm as work. Yeah, niko calm as work. Niko calm as work. Niko calm as work. Yeah, niko calm as work. Niko calm as calm as work. Kani class for you ni tahata. Machama new, we inakanikani tahata. Show me kitu neza duna hiyo bumper guy. Tutanifanya nianze kusema hallelujah. Yeah. Niko calm as work. Niko calm calm as work.
Niko calm by Buddha.
Niko calm as work. Yeah. Niko calm as work. Niko calm as calm as work. Abu.